إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Abibiti wa abakiriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tugenda kumusomo gafe ogoku bili hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Kumusomo gafe ogoku atagana ni zakatul mal. Zakatul mal ngayi mpaji eyoku satu mumpaji ezimillako eddini eyobusilamu. Kumusomo gafe ogwa soka. Twafuna introduction ku zaka. Bitubake bitonotono byetwalaba mu bujulizi bwa zaka n'okubeeranga ijima ya umma. Abasiraamu bonna abamanyi n'abatali bamanyi bonna beekyegattako nti zaka mpaji mu mpaji z'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Eranga y'empaji ey'okusatu. Era omuntu yenna agiwakanya fahuwa kafir kharij an millati l'islam. Abira obweru wa busiraamu. Nitulaba nti omuntu ajiwa naye nga ajiwakanya amakulu ng'alaba anyigirizibwa tawulira nti n'ekyo obusiraamu bwakimulagira era agwanidde okukikola naye mu ngeri y'emu tawona kubanga omuntu yenna atamwa ekintu kyonna ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyajja nakyo yakhuruju minaddiin omuntu yafuluma mu busiraamu. Netulaba nti ate ye agaana okubeera nga awazzaka eno awamu n'ekyo nga akkiriza nti zaka mpaji mu mpaji z'obusiraamu era ekakata ku musiraamu alina ebitendo by'okuwazzaka okugiwa naye olw'obwonoonefu n'okwagala edduniya nga yeerabidde nti obulamu obw'amazima obw'enkomerero bwe bulamu obutuufu bwennyini obw'amazima obulamu obw'amazima bwe bulamu obw'enkomerero nga bwe yagamba owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ti wa innal akhira lahiya alhayawan akhira obulamu obw'enkomerero bwe bulamu bwennyini obw'amazima. Era omuntu agenda kujja yauma alqiyama atunuulira obulamu bwa akhira nga ddala bwe bwali obulamu obw'amazima ku nsi bwamulabikiranga ng'ekirooto yawuliranga ng'ebintu ebitalibaayo bo obwensi n'abugulumiza n'abutwala nti bukulu nnyo akhira n'agigayaalirira amaanyi n'agamalayo gonna okukolerera edduniya laabwatuuka yauma alqiyama subhanallah ng'alaba abaafayo ne banyiikira nga bali mu bulamu obw'amazima obulamu obw'amazima ye nga yagayaalirira okubeera ng'akolerera obulamu obw'amazima buliya bw'agamba yaquulu ya laitani qaddamtu li hayati subhanallah ya laitani ngazi nsanze kiki qaddamtu li hayati lwaki saakolerera obulamu bwange li hayati obulamu bwange ategeeza buliwa bwa dunia la li hayati bimaana nti akhira bwe bwali obulamu bw'obwamazima ya laitani qaddamtu li hayati lwaki saakolerera obulamu bwange naye nga kimugasa la tekikyamugasa. Nolwekyo omuntu agaana okugiwa hubban lidduniya wa shuhan wa bukhlan tayagala kubeera nga awaayo emmaali eno alabanga agenda okwavuwala omuntu oyo nga akkiriza ennamula omuntu oyo mwonoonefu walaisa bikafir tabira mukafiri. Era nakutegeezaako barakallahu fik nakulaze muzimu ku athar ngeya Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli ne athari endala ne ahadithi ez'enjawulo nti teriyo mulimu gwonna mirimu Allahu subhanahu wa ta'ala gye yalagira omuntu okubeera ng'agikola ng'omuntu bw'aba tagukoze omuntu oyo abeera mukafiiri okuggyako omulimu gumu gwokka ye sala ala rajih omuntu yenna agireka fahuwa kafir nga n'okuleka essala kwe kubeera ng'alese jinsi sala tajisali lakodara amma asala kizimu ilana tajisala hatha fasik ala khatarin azim uyumonu nifali kubrabi wa amani walaisa bikafir amma yajisu ingu kila dala fahuwa kafir taina njauro na wakafu abasigadde taina haki yunam min hukuki ilmuslimin tomusalira tomuzika mlimboza abasilamu nifana kwa wevichu amma mirimeji sigadde omuntu yenajireka abako mulimo gonna gwaleka fahuwa fajir wa fasik walaysa bikafir illa man taraka sala togira mu mirimo eja amal ngati togira mu itiqadat munzikiriza wa illa bitu tugenze munzikiriza omuntu aleka tauhid fahuwa kafir kharijan millati alislam nebirala ifana ko bwebicho ebiri munzikiriza naye omuntu afanagana ko bwacho wadisimu kafiri aina adhabu aina adhabu omuntu alika zaka nagano kubeeranga ajiwa omuntu oyo aina adhabu aina adhabu ku dunia aina adhabu ku akhira amma adhabu fi dunia singe bera jamaa chibinja chabantu ne chigano kuwazaka ne chigana okuwazaka baga fete tugenda kuwazaka baganya okujiwa tetugenda kuwazaka abantu abekyebuzibwa balekebwa tuli ku mbeera bwe dunia tugenda kulaba ku mbeera y'omuntu aganya okujiwa yaumal qiyama kulina kulwe enkome lagenda kufaana natya ne tukyali wano ku nsi akabinja k'abantu baganya fete tujja kuwazaka tetuwazaka abantu abo balekebwa okwanukula nti la bali yuqatalun abantu abo balwanyisibwa yuqatalun balwanyisibwa okutuusa lwe bajiwa balwanyisibwa okutuuka lwe babeeranga bawaanika ne badda eri okulamula kw'obusira ne babeeranga bawazzakeeyo kino nno kikwatagana ku haakimu omukulembeze w'obusiraamu ayina atasalluq ayina obuyinza abantu bano tabaleka la wabula balwanyisibwa buliro weshiba Allahu subhanahu wa ta'ala byagamba Allah ngamaze okwogera ku myezi egy'emizizo era nga atuganye okubeera nga tugirwaniramu yagamba fa idhan salaha al ashhur al hurum emyezi egy'emizizo kassa gibeera nga giweddeko faqtulul mushrikin kakati mulwanyise abashiriku faqtulul mushrikin mulwanyise abashiriku aya negenda maaso okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala byagamba tulekera ddyo okubalwanyisa yagamba fa intabu naye singa beenenya ai amanu billah bavudde ku bukafiri balekedda okafali wekyo Allah subhanahu wa ta'ala mukika ky'obukafiri kyonna kyabeera bebagadde balekedda okubeera nga bakafuwalira owekyo Allah subhanahu wa ta'ala ne beenenya bimaana ne bayingira mu busiraamu fa intabu tauba yokakola kukoma ku iman la fa intabu ne balanya tusiraamu se tuyingidde mu busiraamu wa aqamu ssala ne bayimirizaawo essala eyo kyakubiri wa atawu zaka ne bawani zaka ebyo ebibiri kasita babikola Allah yagamba fakhallu sabiilahum ebyo ebisatu si bibiri okukkiriza Allah ne bayimirizaawo n'essala ne bawani zaka Allah yagamba fakhallu sabiilahum mubareki kitegeeza ki aya eno gitegeera otya tisinga balemera ku bukafiri ne bagaana okusiramuka ekitala tekiyimirira kubo kigenda mu maaso hatta yusilimu okutuusa nga bakkiriza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa bakkiriza Allah nga tukisiramuse ne bagaana okusaala ekitala kiyimirizibwa la hatta yusallu okutuusa nga bayimirizaawo essala singa essala bagiyimirizaawo ne bagaana okuwazzaka ekitala kiba la hatta yuzakku okutuusa nga bawanikidde zaka nagati ne zaka tujja kujiwa ebyo ebisa tukasaba bikola fakhallu sabiilahum Allah gati mubareke mubareke lahum ma lil muslimin min al huquq baina huquq baina ebivunaanyizibwa nga abasiraamu abalala byebalina baganda bammwe mu ayati endala mu aya endala fa ikhwanukum fi ddiin abo baganda bammwe mu busiraamu baganda bammwe mu busiraamu baku zifana kwa webijo baganda ba mwembu silamu wanunga nyimildeo katono tuiga ofa ida enene mkulu juuli lizegwe uwechiti wa mkiriza nga evao katono kumuna mwaga tuliko faida yeriwa walu wabu silamu imma mubasaturalist ba ilmaniyun abatali kuntegera ya busilamu ntofu abanyumirwa ennyo okwewozaako eri abakafiri abatali basiima okutuusanga nabo bafuusa abakafiri abolwatu kubanga bo tebasiima okutuusanga olangidde tokyali musiraamu gwe ne bw'otandika okuvumirira obusiraamu naye ng'okyeyita musiraamu tebagenda kusiima n'akatono tebagenda kusiima n'akatono bajja kukola byonna byebaagala naye olw'obukendevu bw'eddiini y'abantu bano balina statement gye bafulumya baga nti obusiraamu tebulumba obusiraamu bwerwanako bwerwanyi fe tulumba twerwanako bwerwanyi ekyo kikyamu muganda wange ekitiibwa ekyo kikyamu si ddiini ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallama la eddiini y'ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama erimu jihaadi ya bika bibiri jihaadi esooka bagiyita jihaadu talab jihaadi ya kulumba tebitukwatako oba bakafiri tebatulumbye kasita babeera ku bukafiri wabula eno jihad teeka y'ebirowoozo eno jihad mashurut bilqudura abasiraamu balina okubeera nga bali mu positioni nga y'amaanyi ng'abasiraamu bwe baali okuva ku mirembe gy'abasahaba okujjira ddala ebyasa n'ebyasa byonna ebizze bibaawo okutuuka recently Ottoman Empire Addawla al Uthmaniya bwe yabbinkira mu bid'a neyingira mu bukafiri neyingira mu mbeera ez'enjawulo ogenda okakkana abasiraamu ne banafuwa okukamala obukamazi abasiraamu abakafiri aba west ne batandika okubeera nga bafuŋŋama ku basiraamu okukakkana abasiraamu olwaleero eyo jihaadu talabu tetugirina kikyentegeeza nti tetugirina tetugisirinaako obusobozi mu kiseera kino amawanga g'abasiraamu manafu abasiraamu banafu kigenda kubeera bwekityo abadan abidin la tekigenda kubeera bwekityo la allah akyatuboneeza n'obunafu tudde eri eddiini bwe tudde eri eddiini izza egenda kudda abantu bakudde eri eddiini naamu oba gwe olimu abo bali mu kugiddako weesiimye oba tuli mu abo gye bali abali mu kudda ku ddiini abava mu ghafula abali mu kuzuukuka abali ku sunna z'ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'okuzizza obujja n'okukola tawuba n'okusenguka ebyo ebyatusolako obunafu era osiŋŋaana ng'olwaleero ensi y'obusiraamu bw'ogyetegereza eri mu kuzuukuka okusinga emyaka nga 10-15 egiyise bw'oweetegereza abaddu bali mu kuzuukuka kwennyini biiznillahi subhanahu wataala eyo bagiyita jihaadu talab ya kulumba obujulizi bwayo bukubyeko mu Qur'ani oyo ekola etya kasita abasiraamu babeera n'amaanyi tebakkiriza bantu kubeera wansi wa bukafiiri aa bateekeddwa okubeera nga owekitiibwa Allahu subhanahu wataala yaali waggulu waqatiluuhum wulira aya eno waqatiluuhum mubalwanyise eno jihaadu talab Allah gyayogerako hatta la takuuna fitina okutuusa nga obukafiri buweddewo eyo jihaadu talab buli basiraamu bwe babeera n'obusobozi balina okulwana okulwanyisa abakafiri era entalo zonna ez'obusiraamu ezize zibaawo obusiraamu okusaasaana ensi yonna okuva eneeri oyogenda amawanga onna gwolabaago nonna gaggulwawo bitala naamu waliwo amawanga agatagulwawo bitala naye amawanga mangi gaggulwawo bitala ebifo ebisinga okubeera ebingi tetuleka bantu kubeera ku bukafiri la bimaana singa e uganda omukulembeze waffe omukulembeze wa uganda abadde ku busiraamu naawulira nti ekibaale waliyo abantu abasingeza essajja ekaafu lye bayita liibishaka akkirizibwa okutuula walina abaleka la kyate kasa tebalina mutawaana kasa tebala ayina okubalwanyisa okutuusa lye basinza allah yekka waqatiluuhum hatta la takuuna fitina nga ne aya eno gyenkulaze gy'owulidde waggulu wulya hadithi eno an ibuni umar radiallahu taala anhuma yagamba ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ino hadithi gijjeemu obujulizi ku kino kyenkulaga ogijjemu n'obujulizi ku nsonga gye tuliko obwazaka okubeera nti omuntu yenna singa abantu bagaana okuwazaka abantu bano balwanyisibwa abantu bano balwanyisibwa okutuusa lwe bawazaka Ubujulizi obwokubiri obusiraamu butulagira okulwanyisa abakaafu ebbanga lyamala nga abasiraamu balina obusobozi. Tuli ku kika kya jihadi ekisooka kye bayita jihadu talab. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yagamba nti ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti umirtu naragirwa, yamragira yani ye Allah, umirtu an uqatila nnasa, Allah yandagira nwanyisa abantu. Bino bikomaddi ebyokubalwanyisa, hatta yashhadu an la ilaha illallah, okutuusa nga balangiridde n'ennimi zaabwe ne bagamba nti wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Ge makulu gakiri ga ayi gyewawulidde, fa intaabu weewo hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, era nakakasa nti mazima nange ndi mubaka wa Allah. ويقيم الصلاة لبيمرزاو الصلاة الله تعالى مؤيري فإن تابوا تجلسوا كشهادة وأقاموا الصلاة لبيمرزاو الصلاة ويؤتوا الزكاة لبوان الزكاة الله تعالى مؤيري وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة الله نقول فخلوا سبيلهم أو مباركي نبينا يتعالى مؤيري حتى أقطوس أو أقوبكما بلس الشهادة لبيمرزاو الصلاة لبوان الزكاة يتبعك كلا ikitala kachimi illa umirtu an uqatila nnasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zaka libawani zaka naga fa idha fa'alu thalika ibu kastaba bikoli ibu satu nga Allah ilabu abikulazu wa limu aya asamu minni dima'ahum au musaigu abu mkumi wa amualahum ni maria abu mkumi muhadithin ya yongi rakum baka sallallahu alayhi wa sallamati illa bihaqqi al-islam muriwaya illa bihaqqihi wa hisabuhum ala Allah illa bihaqqihi wa hisabuhum ala Allah okujjako ngabaina haqqi yonna jibaganyo kola wa hisabuhum ala Allah katiecho iyo aya eneri waguru ni hadithi eneri wansi jumbili lyo bifunamu amakuru agage mirundi ebiri nti abantu kasabagano kuwazzaka awala yukatalun barwa yisibwa okutusa nga bajiwadde kino ngambye kiri ku sultan tugamba nti amiri amiri umma mufti ababa Uganda tebalina tebali wano la lwaki tabena tasallut siba sultan awo bakulembeze ne siba sultan sultan abana maji abana obuyinza abana bichi asokenganga ebinaddirira yoyo kakutana nubileta mwaka ambaya ya no ledda zino nusos ziliko sultan omukulembeze ngomba kama Muhammad s.a.w. mabuyari elashinu mungiri yemu chini mwabujuli zogo kubiri ntina abantu baruwa nyisibwa ibanga libamananga bali kubukafiri ejibaita jihadu talab taibu umeteko kwa jihadu ogo kubiri gweguliwa ngumarina gurumu zile kumunamwa umeteko kwa jihadu ogo kubiri gubaita jihadu dafa jihadi yokwerwa nako eyo jihadi ebera woddi ebera omubunafu abasiraamu banafu tebasobola kwenganga mulabe omulaba abalumbye awoberwa nako babira ku jihadi dafa era mu kiseera kino bakolera ku adilla ezili mu Qur'an eza safa ne tajawuz wa suluh adilla ezokuwa kole endagaano nabo adilla ezokubatambuza mu ngeri ya tontabala nange sigenda kutabala adilla ezokwerekereza adilla ezogumikiriza waki kubanga kino kisera kya bunafu cheche kisera ngombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ali Makkah Nabi sallallahu alayhi wasallama ali Makkah yali bunafu asobola kutuma bawo kafi na barwa isala biyafuna daula nafuna amani cheche adilla yagenda ku jihad at-talab yagenda ku jihad at-talab waki kubanga afunye amani kubanga afunye amani noreke ebintu bino bibiri byegendereza nnyo wekitibwa mukiriza abantu banji babitabula imma ababula mumbule yo kugamba nokuchasanguza nti aa mu biseera bino jihadi fa abasiraamu tetulumba mu busiraamu temuli mu jihadi ya kulumba wabula fi jihadi ya fe ya kwerwanako ekyo si kya mu busiraamu muganda wange mu dini ya Allah si bwe kito bwe kiri adilo zuulidde ezentono zenkukonedde kuwa illa Qur'an ekulyeko adilla ku mulyango ogonga Allah atulagira okulwanyisa obukafiri okutuusa fitina lweggwa mu nsi shiriki lweggwamu ate ensonga eyokubiri bebamu abalowooza nti nno abantu bonna wadde abantu tebalina maanyi tebalina busobozi balina okubeeranga beetekamu akambaaya yabalwani bakole batya era osiŋŋaana abamu ku abo abakafuwaza ggwanga lya Saudi lwaki lwaki liyinza okukola endagaano n'abakafiiri lwaki liteekawo engeri y'enkolagana n'amawanga abakafiiri olw'obutategeera nosusu zifaanaganako bwe ziti enkolagana ezo ziri mu mbeera yaffe ey'obusiraamu nti abantu ebbanga limumala nga temulina busobozi n'abakafiiri musobola okubeera nga mukola embeera eyekuuma obulabe bwabwe mu ngeri etaliimu kubuuka nsalo mu ngeri etaliimu kubuuka nsalo naam waliwo oluusi ebikolebwa nebaamu okubuuka ensalo wa illa biljumula ekyo ekikolebwa abasiraamu bakikola nga bali mu bunafu nabbi nga yakatuuka e madiina tanatebenkera bulungi kuteekateeka gye kola atya yakola endagaano n'abayahudi babanu quraida nakola nabo endagaano bagimenya ddi mu lutalo lwa gazwat handak lwa ahzab nakola endagaano banu kainuka nakola endagaano nababanu nadir ebyo nebifaanako bwe bityo nabbi yabikolanga lwaki mbeera ya bunafu saudi olwaleero ejja netunuulyanga eri mu mbeera ya bunafu amawanga gonna agaliwo ag'obusiraamu tegali nnyo ku bya ddiini biri awo kikyekola neteekawo akakalembereza engeri y'okugumaazagumaaza abakafiiri nga bwereetamo abaana bammwe abayizi bammwe bajje e madiina basome obusiraamu badde ewaabwe basomese obusiraamu abantu bategere tawhidi abo babeere abasiraamu ekintu kigenda okwedomola mu mbeera yonna ng'amagye abasiraamu mu nsi yonna basaasaanye basobole okubeera nga bategeera bamanye ekyokukola naye ekyennaku kyekidirira bangi ku bayizi abagenda ne basoma olukomawo kyekidirira kutandika kubeera kudda mu fitan kutandika kucyankalana kutandika kuviira ddala ku mulamwa ogwenyininyininyini abo ensimbi amawanga ago ogwabateezaamu ensimbi zaabwe ne bagano ziwa abaana be bazirye ne basaasanya ku mawanga ago ku baana b'abasiraamu bava mu nsi ez'enjawulo tiketi z'ennyonyi ezijja ezibatwala nezibakomyawo maatha n'ogwalawensi obutonto bwe babawa n'ebisoboka byonna bye babakolera babeere nga basaasaanya obusiraamu kyekidirira kugenda okkakkana nga bakola fooba ng'oyo aliwo olwaleero kudda kubeera nga bakyankalanya baganda baabwe kubakasuka mu makomera n'ebira ebifaanaganako bwe bityo eyo nno dhulumu wa illa ekigendulwa ky'abasawudi kyekyo ffe nga ffe tukyali mu bunafu wabula ki katuleete abayizi okuva mu nsi yonna basome obusiraamu baddeyo bwe tuleeta akambaayaayo akanene kwekyanga tukole tutya abakafiri balina obusobozi buli yenna agenda e saudi kati saudi lifuuse eggwanga lya bwannalukalala omuntu yenna agenda e saudi atwalibwanga nalukalala abayizi bagenda kuddamu kugendayo tebagenda kuddamu kugendayo anti amawanga tugabakkiriza kugendayo mugenda kuyiga bwannalukalala kikyo balina okukola kutwala abakafiiri nga babasiigasiiga akazigo mu ngeri eyaki ebyo byonna bibaamu siyaasa shariiya wadde abamu oluusi babaamu n'okubuuka ensalo mu kubiteeka mu nkola oluusi ne bagwa mu layini obusiraamu gye butakkiriza kyenjagaddemu ku byonna nti embeera eyo kasa abasiraamu babeera mu bunafu awo jihadi talabu yeebeerawo era adilla za suluhu ne safu naki nga sheikhul islaamu bun taimiya rahimahullahu taala bagaze obulungi ensonga eno zikozesebwa mu mbeera efaanaganako bwetyo amma ng'obusiraamu bufuna amaanyi tewali kirala okujjaku kitaal hatta yu'tu aljizyata an yadi wahum saghirun katudde ku mulamwa barakallahu fikum tuli ku mulamwa nti singa abasajja oba ekibinja ky'abantu kigaana okuwa zaka wano ku dduniya omukulembeze w'obusiraamu alina obusobozi obalwanyisa akakatibwako okubalwanyisa babeerenga abantu bano bawazaka nga hadithi y'omubaka muhammadi saa sallam bwegiwulidde obulungi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu ssala wa yu'tu zaka fa idha faalu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum nga aya bwegiwulidde fa intaabu wa aqamu ssala wa atawu zaka fakhallu sabiilahum era nga kiso ino eva ku abu hurairata radiallahu taala anhu kiso ya abubakari sidiqi ne umar bunu khatabi radiallahu taala anhu abubakari sidiqi radiallahu taala anhu abasajja ku mulembe gwe nabbi nga amaze okufa ekibinja kyabantu kyagaana okwozaka naimya naalangira naga nti wallahi la uqatilanna man farraka baina salati wazaka umar amugamba nti wange abantu bagamba la ilaha illallah abantu tebebagadde bukafiiri bagamba la ilaha illallah wabula kibaganye baganye kuwa zaka nabbi saa sallam tugaana okutta abantu abagamba la ilaha illallah wulira abubakari bweyamwanuga nti wallahi nkulayirira allah la uqatilanna man farraka baina salati wazaka njakulwanyisiza ddala sigenda kuleka muntu yenna ayawula wakati wa sala ni zaka ebitambula wamu nga Allah byabitambuza wamu Qur'ani tebagenda kubyawula bajja kusala ni zaka nga bajiwa nagati wallahi nkurayirira Allah law manauni anaqa anaqa akabuza akato law manauni anaqa singa bagana omuntu agana okuleta akabuza akato okaleta kanu yu'addunaha ila rasulillah sallallahu alayhi wasallama ngabaka kwatanga ne bakawomba ka muhammad sallallahu alayhi wasallama nibagano kwa kumulebe gwange laqataltuhum ala man'iha sisobola kubaleka okutusa ngabakalese oya abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu yagatu wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakat namu gamati az-zakatu haqqul mal umar chimanyenti zakat haqqi ya mali Nabi SAW ya yagamit illa bihaqqi al-islam kadi amgat az-zakatu haqqul mal tagira burunji hadith nabi bu yagamba umara amgamat nabi yagamat umiru an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimu as-sala wa yu'tu az-zaka fa idha fa'alu dhalik asam min dima'ahum wa amwalahum ni nabi dan nabi yagat takwa jire chigamati illa bihaqqi al-islam wa nu abubakar na amgamat wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zaka az-zakatu haqqul mal kino chenkola che nyini che chiri kubunga mbomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam umar wa gambatia agan fama wallah nagendo kutunulira ma huwa illa an qad sharaha Allah sadra Abi Bakr lilqital fa araftu annahu alhaq netunulira Abu Bakr nenda banga Allah yajuze ke fubache okubira anti agena maso nensonga ye fa araftu annahu alhaq basahaba bonnani bamwegattako bonnani bamwegattako nibagena maso nomulamwa guno okutuusa abantu lwebadda kumulamwa abali bakoze ridda ne bakomawo abali baganyu kwa zakane bajibwa obusiraamu ne budda kumulamwa ngomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama buyabuleka nole cha bibiti wabakiriza barakallahu fiikum sultani yennali nobusobozi okwenganga abantu ababa baganyu kuwa zakka takkirizwa kubaleka bal yuqatiluhum yuqatiluhum hatta yu'tu zakat eyombera yaddi ya ku dunia kino kitageza ati ndi sultani singa wabawo omuntu omunagaana okuwa zakat hali yaqtulu amutta okwanukulant la tamutta fark kabir enjawulo nene wakati wa qital ni qatil amma qital kwe kulwanyisa abantu n'olutalo bimaana bwe bayimirira ne bagaana ojjiwa ne bateeka force e defendinga irwanyi samanga ga egundi jeri obusilam barwanyi sibwa era battibwa amma qatil kwe kubera nti omuntu aganyo zijuwa mumukwata ne mutta ne musa gunde towa zakati tukute tukose la echo sikya mu dini yafe sultani akolacha amujja ko zakati fuba kwata maliye najibara najja mu zakat najitwala kifuba asoro mu bodereza naam bwawali bawo nga kyetagisiza ta'zir asoro mu bodereza wabula siku mutta amma alqital ku kubiranga taifa mumtani'a chiwinja chilna amanyi baina group baga ifetujja kujiwa mchiba chibe abo yuqatalun isongeno jawule bunuji barakallahu feek oberenga ojitegera obarakallahu feekum kati wachi bo mukiriza yawm alqiyama atakul nakulen komerero bifana nabitya uno munnafe twaraba nti musilam aganyo okuwa zakane nga kirizanti ya musilam nitugama simu kafiri wabula kulina kulunye kumira Allah subhanahu wa ta'ala chokwena simu kafiri Allah agenda kumuleka ukwanu kulanti la uwechitiba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubonereza omuntu yenna agano okuwa zaka buli yenna omusilamu alyeyo alowooza nti zaka yake yagalire oba zaka yaba imani kali mbwa bayina imani nene nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyo bebayina okuwa zaka muganda wange bunuze ebyamanji ebiri yawo mal qiyama buli musilamu yenna ayina emmaali kakasa nti emmaali tunatuuka kubeera ng'ewabwamu zaka nga bwe tugenda okunnyonnyola zaka eno mu maaso abantu bangi beteekateeka nga bo baagala kuwulya buwulizi nga twogera ku zaka nenamula zaayo n'empagyeweebwamu wabula manya nti bino bye tuliko ku ssaawa eno byebikukwata nebikulunda nebikutwalira ddala okutuuka ku zaka eri ennyini nnyini egenda okubeera ng'ekutegeezebwa ng'omaze okutegeera obulayibwa obutagiwa n'embeera eyeetoolodde agiwa abeera atya n'ebifaanaganako bwe bityo atagiwa abeera atya n'ebifaanaganako bwe bityo ithan bino bikulu nnyo kubera ngo obimanya tugenda okuyingira mu zaka ngo oli muteke teke bulungi okutegeera obukulu bwekyo kye tugenda okubeeranga tukutegeeza insha Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange omusiraamu owekitiibwa hafidhaka Allahu ta'ala, kimanye nti omuntu yenna agaana okuwa zaka alindiriddwa adhabun aliim, alindiriddwa ebibonerezo ebiruma. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi li Bukhari ngeva kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yagamba nti man ataahu Allahu maalan, omuntu yenna Allah gwawe maali, wano nabbi akirese nga maal nakira ezingi maali yonna ebere nyingi ebere ntono eweza niswabu teweza niswabu emaali erimu eyo emaadha emaali yabuli kika wabula ogenda kitegeera mu bujulizi obugenda okujja mu maaso eyo n'ebisome gigenda okujja mu maaso nti si buli maali wabula emaali eno nabbi sallallahu alayhi wa sallam gyayogerako oluvannyuma yaginnyonnyola maali kyeweebwa mu zaka n'obujulizi bwayo n'ekigero ky'oyo omuntu kyalina okubanga emaali etuuse ku ddaala ki alyoka abeere ng'aganya okuwa zaka ayingire ebibonerezo bino. Yagamba man ataahu Allahu maalan falam yuaddi zakata, omuntu yenna Allah gwawe maali n'agaana okuwa mu zaka. Yagamba ti musila lahu yawma alqiyama shujaa aqra, owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero agenda muleetera omusota, omusota guno guyitibwa shujaa aqra. Baganda bange mpulira Uganda bakuvunula nti omuzira gukawalaata baulaba gabogera ki ku musota guno, bagamba tigubeera musota musajja nga gwayitirira okubeera n'obutwa n'obusagwa n'entiisa y'ekika ekyawaggulu ng'olw'obuyitirivu bwogwagwo omusota guno gwalibadde n'enviiri ku mutwe wabula olw'obuyitirivu bw'obutwa bwagwo gwasenyuka enviiri ne gufuna wakawalaata shuja akara, omuzira gukawalata. Baganda babiwe tubambulira nga bakivunula omuzira gukawalata wabula nga bwe nkikugaziyiza barakallahu feek era nzivunula eyo ndabanga obaoliawo etwabaka bulungi nnyo na kino. Kakati omusota guno Allah agenda kugumuleetera ku lunaku lw'enkomerero, lahu zabibatani, ng'omusota guno gulina ebiba bibiri wano mu maaso ebiddugafu. Yutawwiquhu yawma alqiyama, omusota guno gumwezi gumwezinge Allahu subhana agumuzinge mu bulago. Bino nno munnange tubyogera wano oyinza obutabitegeera niyo nga ofunye akasota akatinye nnyo, twala akasota mu Buganda kituyita kannawandagala kabeera ka kiragala kabeera mu lusuku akatini nikakwezinga ku kugulu, oyinza okutunuulira embeera ebwefaanana. Naye guno omusota nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwagutenze n'ebitende ebyo ebifunda nga Allah yamanyidde ddala obugazi bw'ebitendo byago n'obibwago. Kakati omusota guno gugenda kwezinga mu bulago, thumma ya'khudhu bilhazmataihi yani shaddakaihi, omusota guno gubeerenga gukukwata emba zino bwezigubojja bwe gubojjabojja embaazo gukuli wano mu maaso gukwezinga mu bulago gukuli wano mu maaso, kitegeeza nti gukulinako obusobozi obujjuvu oli wansi wa bufuzi bwagwo subhanallah. Nga bikugamba nti gukugamba gutya ana maluk, nze maaliyo. Amakulu omusota guno Allah agenda gukolamu emaaliyo giwagana okwa zaka, Allah agenda gikolamu omusota. Ana maluk, nze maaliyo. Ana kanzuk, nze byabugaggawe biwagana okuwayo. Nabi sallallahu alayhi wasallam olwamala okwogera hadithi eno kyava asoma aya eno nga Abu Hurairah bwagamba agama thumma tala urunyumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawasuma aye gama anti wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, tebarwoza ngabo abagana okubeeranga bawayo mwebyo Allah biyabwa mu mali, tebarwoza nti kibakola kye kirungi jibali bubakuma mali bubagaggawala bubawera abana babwe babere bulungi ku dunia ekyo si kye kirungi jibali la wach bal huwa sharru lahum, ekyekibigibali ekinyini kibakola kyekyobulabe gibali. Wachi anti Allah agamba nti sayutawwaquna bihi yawma alqiyama, emaali eno Allah agenda kugikolamu omusota guli kubanga eno aya evunula hadith eri obeeri hadith egaziya aya eno eri hadith ennyonyola ayo Allah jikani sayutawakuna bihi yawma alqiyama ekibaganya okugira Allah agenda kukibazinga mbulago na kubenkomello kati nabbi nanjonyola kikyagenda okuzinga mbulago Allah agenda kwate mali ajikolemu omusota nga hadithi eri bwojulidde obulungi eno ayo singanibwa mu suratu Ali Imran eyo mali umuman okutwaliza awamu katuulira uweshiba Allah subhanahu wa ta'ala na atandika okubaako ebimu byakulaga mu mali ezimali ewebwa mu zakka omuntu jagaana okubeera nga awaayo n'ebimu ku bibono ezengeja mu jagaana jagaana okubonereza bwamu jagamba kyo Allah subhanahu wa ta'ala tiwalladhina yakinizuna dhahaba wal fidda nabo abakukulira gold ne silver ne bamutereka wala yunfiqunaha fi sabilillah nabagaana omwoyo mukubira uweshiba Allah subhanahu wa ta'ala kwekumu amu zakka sem tebugana mutereka singo bongo mwadde muzaka tujja kulaba kigero ki aina kubera mu mbera ki ebira tugenda bila maso barakallahu fika tewera liki la tugenda kumpaya zaka teke ebirowozo gwe aganya okuwa zaka nawe aine mali ngo tuyagala kubuza na kuteka ebirowozo labe etuso okuwebwa mu zaka bino bikulindiridde bino bikulindiridde saba Allah ta'ala barakallahu fika wala yunfiqunaha fi sabilillah nebagano juwa maso kwe kitiwa Allah Allah lagiru mbaka Muhammadi sallama basanyu senebunu zebiru mayagamba tifabashiruhum bi'adhabin alim basanyu senebunu zebiru zebiru ma ebi mkujo yawma yuhma alaiha fi nari jahannam Allah wagendu kwata ebi yitu binu biyateleka abirenga abiteka mmurido siku nungwe kudunia wabra gulio kwa jahannam ngabu ujoku laba wansinti Allah imaje na jikuramu imbati imbati nga bujjo kuzira ba wansi mu hadith yauma yuhma alaiha fi nari jahannam Allah kwate mbatizino naseka muri jahannam twale kyo kulabira ko kwata kaso nokateka muri ogwo ku dunia nekengera bulunji fatuku wa biha jibahuhum Allah na kwate mali eno najja naji kubikka nayo mucenye subhanallah adhab malaika zochi ballahu subhanahu izi ko romuni mugun fatuku wa biha jibahuhum imari yengedde bulungi nnyo yafuse ya yambati byuma neja iteredwa mu jahanna masugu no muliyo ku dunia ngabwe kwatalawe zaka sola bino kwa kifana nyi echa wansi otegeleko che kifana echi nini Allah najireta naji kusika mu cheni subhanallah fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum ne mumbirizi ne mugongo ngabwo gambi bwanti hadha ma kanaztum li anfusikum yeni mali je mweterekera kati chichi fadhuku muroze mukombe munoge ma kuntum takinizun nyumirwa ebyo biwaterekanga byebyo gulira embera jolimu eno aya eri musurati tauba eno aya eri musurati tauba aboluganda mtekeye ebirozo kuzaka zakata ina kubera yaba imani kali mbwa abasubuza abagagge nnyo atenga ba imani kali beba ina okoza kala buli muslimu teeka yebirozo kuzaka barakallahu fik impaje eneringange enfu mugwanga lya fe tusoma busomi terima njerimo mpaje zo busilamu wabulu otumula ku ground okulaba zakka eriruddawa togirabira ko ddala tulaba athari yayo tulaba athari yayo eno hadithi eyongera kugaziza ayiri waguru nagamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Muslim yeva ku sahaba ile wichi baiti ba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam timami ni sahibi dhahabi wala fidda la yuaddi minha haqqaha teriyo nanyine gold wa de silver agano kubeeranga wa haki ye mali eyo izaka illa idha kana yawm alqiyama wakujja kulna kulenko belutuka sufihat lahu safaih min nar Allah agenda kwati mali ajikolemu embati ngaza muliro amakuru imali eno Allah ajikolamu embati ezo muliro fa uhma alaiha fi nari jahannam zitekebe muliro zengerele bulunji fatukwa biha jambuhu wajabinuhu wadhaharihi nga nabi sallallahu alaihi wasallam bwabikunyonyodwa ruwaguru aba aya bwabikunyonyodwa ruwaguru ekyenyi embirizi omugongo amakuru buli kifunyona kumbirigo bazi kwambaza bazi kusiyika nasalullah salamata wal afiya akhi singo omuntu akwata kasone kengera bungi muliro naka kuteka ku ntumbwe kati wachange mali bajitadde muliro yonna yengedde omunyo jahannam bubaji kuteka mchenye bironno munnange bigenda kubera uddudawa bingi bigenda kubera mubaliro ngatonna yingira muliro tonna yingira muliro kubanga oluva nyuma Allah soro kujja mbeno ezo bina kuyingiza jana nga hadithi mwaji uli alima bega obana kuyingiza omuliro bubanga ina nebirala nilikustahakka kustahakkesa okubera ngo yingira omuliro bino bigenda kuba ngo chali mubaliro nga bogenda kula ne hadithi ndaleri wansi ekwatagana ku muntu aba baganyo kwa zaka ensoro kati imali eno muganda wangu wechitiwa ebeerenge kutekebwako ekwambazibwe mu mbeera eyenjawulo nabbi sallallahu alaihi wasallam kullama baradat bulimbate zino kwe zinyogoga oida tingazizibwayo muliro bino nga bifana bitya fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana subhanallah obere mu mbeera bweti murunaku obwavu bw'olunaku olumu obwavu bw'olunaku olwo wenkanange emyaka amakumi emyaka emitwalo etaano mu myaka egyo ku dunia 50,000 sana nabbi agata hatta yuqda baina al-ibad okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalira mula wakati w'abaddu begwe nga yembeera gy'olimu abagenda muli bagenda mulyo n'abagenda mujana bagenda mujana la ilaha illallah la ilaha illallah nsaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atutaase emitima egitatya ataase emitima egitabuulirirwa wadde okwebuulirira hasbunallah wa ni'mal wakil eyembeera omuntu gy'alimu hadithi eno yebeesembayo ku nsonga eno eva ku Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma yagamba nti sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallama yaqul nawulira omubaka w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga agamba wali waggulu awala tufunyemu faida yeriwa nti mu maali eweebwamu zaka mwe muli gold ne silver era okwo kwe kubeera mu muteeko ogwo mwe muli ensimbi enkalu nga bwe bijja okunnyonnyolwa bulungi nnyo wansi obitegeere bulungi kubanga gold ne silver mu biseera ebyo ze zaali ensimbi ezikozesebwa nga bwe tukozesebwa cash bwe tukozesa cash olwaleero empapula n'ebinusu kakati mumuteeko ogwo buterevu mwe muyingira ensimbi enkalu era obwemu ku bujulizi bw'ensimbi enkalu ziweebwamu zaka twakalabako emmaali emu n'obujulizi bwayo ye gold ne silver emmaali omuteeko ogwokubiri nga tukyalaba ku bibonerezo wabulanga tujjamu ne faida eyo ye haditha eno ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nga bw'ogiwulira egamba etya nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ma min sahibi ibil wala baqar wala ghanam teri yo muntu yenna nanyini ngamia orente orimbus ganam ekigambo ganam nga bwenjo kikunyonyola mu maaso biidhillah nga tuuse ku zaka y'ensolo kasa kijja mu sharia kiba kitegeeza ebintu bibiri ganam linnya eribu n'ebintu bibiri yendiga n'embuzi ama endiga neyitibwa ban embuzi neyitibwa maaz endiga neyitibwa ban embuzi neyitibwa maaz nga tuziyita embuzi n'endiga ewaffe Uganda naye ngeri nyelizigatta zonna ye ghanamu n'olwekyo wano waliwo obujulizi nti n'ebintu ebiweebwamu zaka z'ensolo ezo ennya eŋŋamiya ente n'embuzi ensolo ezo ennya ziweebwamu zaka la yuaddi zakaataha omuntu oyo agaana okuwa zaka nannyini bintu ebyo nga bwenzizi okulagana eswabu yabyo birina kubeera bitya zaka eweebwa etya ebyo muganda wange betugendako mu maaso barakallahu feek omuntu yenna agaana okubeeranga abikola idha jaa yauma alqiyama illa jaat yauma alqiyama ensolo zino zigenda kujja ku lunaku lw'enkomerero zewagaana okuwaamu zaka ng'emmaali eri naye bwebagikoze biri byowulidde kati n'ensolo zewagaana okuwaamu zaka allah agenda zikuleetera zonna azikuterekera yauma alqiyama zewagaana okuwaamu zaka allah azireete aadham ma kanat wa asmanuhu zigenda kujjanga nnene z'amaanyi anti wayagala emmaali yo ojagala nnyo y'amaanyi kati allah agikuleeteranga nyirivu y'amaanyi subhanallah naye nga yauma alqiyama allah kuluno ng'azireesenga adhaabu kusonga wano ku nsi kyabanga kintu kyo kyakubudaabuda mmaali yo toyagala ekuveeko kati ate egenda kujjanga adhaabu tantahuhu biquruniha watata'uhu biakhfaafiha nga bwe zimutomera bwe zimusogga amayembe bwe zimusogga amayembe nga bwe zimugottagotta n'ebigere byazo embeera ebwere bwetyo okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliramu na wakati w'abaddu be bwe zigenda nga hadithi endala bwe ziyasigaziya kuba obudde ndaba buwanvu yennyo bwezigenda bwezikomawo bwezigenda bwezikomawo bwezikola omuntu ono bwatyo okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalira mula wakati wabaddu be. Hadith eno ya Jabir ibn Abdullah eri musahimu Imam Muslim nemu Nasa'i nemu Sunan Yaddarimi ngeva ku Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma anne tatawi sahabi aitwa Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu bogamba Jabir radiyallahu anhu Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma. Hadithi sembayo iva Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yo eraga kabenje akali mbuta wa zakat mu basiram bono kwaliza wam kabenje chi Allah bammi nkuba Allah bammi nkuba rugano kuwa zakat tewe sugura eyembera eyo kumati fa Uganda tuwa zakat enkuba etonya Allah uliya nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi mpavu njagala mu kine kitundu chokka hadithi ni muhakim yagama tu walamu yamna'u zakata ila bantu tebagana kuwa zaka illa muni'u alqatra minas sama ukujja ko wishu Allah subhanahu wa ta'ala abamma alqatra ay almatar abamma inkuba ukuva waguru walawla albahaim irasi ingasi insolosa ina musango mbuzi nte ebinyonyi madha elele nebitu nemiti ebyo ebiganyulwa mu nkuba eyo ebisabo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala lam yumtaru wallahi tutwalifu nye nkuba hasbunallah wa ni'mal wakil tulira ku nsoro tulira ku nsoro kusasira ko ekyo Allah subhanahu wa ta'ala eri ensolezo no ekyo wechitibwa mukiriza wazaka tozanyira ku zaka bingi betugenda okulaba insha Allah ta'ala insaba Allah ta'ala mukaso kwino betulabye wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.